Izenzo 27. Wasenqunyiwe ukuba siye e-Italiya ngomkhumbi, banikela uPaul nezinye iziboshwa ezithile enduneni yekhulu. Igama layo lalinguJuliyu, ebutho likaKhesari. Sangena emkhunjini wase-Adramitiyu, obusazwa kuye ezindaweni zangase-Asiya, u-Aristarku noMakedoniya waseThesalonika enathi. Ngangomuso safika eSidoni, uJuliyu wamphatha kahle uPawuli, wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe ahlunyelelwe. Sasuka lapho sagudla ngenzansi kweKhupro ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Sesidabulile olwandle olungaseKhilikiya nePamfiliya safika eMira laseLikhiya. Lapho-ke induna yafumana umkhumbi wase-Alexandria oqonde e-Italiya yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane izinsuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinudu, umoya ngasivumeli sagudla eKrethe maqondana neSalimone. Sagudla lona kalukhuni safika endaweni ethile ethiwa Matheku Mahle, eduze naye kukhona umuzi waseLaseya. Kwase kudlule isikhathi eside sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi ngoba isikhathi senzilo bese sidlulile uPawuli wabaluleka. Wathi kuwo madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo luzakuba nengozi nokuthithakala okukhulu. Kungabi ngokwempahla noma ngomkhumbi kuphela, kepha nokokuphila kwethu. Kepha induna yekhulu yethemba umshayeli omkhumbi nomnimniyo kakhulu kunalokho okwakhulunywa nguPawuli. Njengokuba itheku lalingalungile ukuhlala khona ebusika, iningi labo laluleka ukuba kusuke khona, mhlawumbe kwenze ukuba bafinyelele eFenix, itheku laseKrethe elibheke entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho, bahlale khona ebusika. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle, bacabanga ukuthi betholile abebeqondile, bakhuphula ihange, bagudla iKrethe. Kepha emva kwesikhathi esingeside kwavuka kwehla kulo umoya isivunguvungu othiwa yi-Eurakiloni. Kodwa umkhumbi usududulwa ungesanakubhekana nomoya, sayeka saqhutshwa-ke. Kwathi sigudla ngezansi kwesiqhingana esithiwa yiKawuda, sabamba isikebhe kalukhuni. Sebesikhuphulile basebenzisa izinto zokusiza, bawuzongolozela umkhumbi ngezintambo. Kuthe besaba ukuthi bazakukhahleleka esinti, behlisa izindwangu zomkhumbi baqhutshwa kanjalo. Kuthe ukuba sibhengule kakhulu isiphepho, ngangomuso bachitha umthwalo. Kwathi ngolwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Khona-ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi, nesiphepho esincane siqinisa njalo, lase liphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. So isikhathi eside bengesadli lutho, uPaul wasuma phakathi kwabo wathi, madoda, ngabe nalalela mina, kanamuka eKrethe naphepha kule ngozi nalokhu kuchithakala. Kepha maye senginiluleka ukuba nime isibini, ngokuba akuyukufa muntu kini umkhumbi kuphela, ngoba lolo busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo. Yathi ungesabi Phawuli, umele ukuma phambi kaKhesari, bheka uNkulunkulu kuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yimani isibindi madoda, ngokuba ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokho kukhulunyiwe kimi. Kepha ngimele ukukhahlekeleka esiqhingini esithile. Wathi ukuba kufika ubusuku beshumi nane sisazulazaluyiswa elwandle lwase-Adria phakathi kobusuku, abomkhumbi bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. Base bephotha intambo yokulinganisa, bafumana kungamafatome angamashumi amabili. Sebeqhubekele kancane bayiphonsa futhi bafumana ngamafatome ayishumi nanhlanu. Besaba ukuthi mhlawunge singashayeka ezindaweni ezinamadwala, baphonsa amahange amane ngasemuva, bafisa ukuba kuse. Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini, behlisela isikebhe elwandle ngokungathi baza kuphonsa amahange enhlokweni yomkhumbi. UPaul wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, uma laba bengahlali emkhunjini, ningesindiswe nina. Khona amabutho anquma amagoda isikephe asidedela sawa. Wathi sekuzawusa uPawulu abancinga bonke ukuba badle. Wathi namuhla kulusuku lweshumi nane nilindile, nihlezi nizila ningahlulutho. Ngalokho ngiyancanga ukuba nidle ngokuba lokhu kungokokusinda kwenu, akukulahleka unwele lwekhanda koyedwa phakathi kwenu. Esoshiye lokho wathatha isinkwa wabonga, uNkulunkulu phambi kwabo bonke wasihlephula waqala ukudla. Base bema isibindi bonke badla nabo. Sina sonke sasemkhunjini, besingabantu abangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nesithupha. Sebesuthu ukudla benza lula umkhumbi, belahla ukolweni elwandle. Sekusile, abalazanga izwe kepha babona itheko elithile enesihlabathi abanquma ukuba baqhubele kulo mkhumbi uma kungenzeka. Banquma amahange bawashiya elwandle, bathukulula futhi izintambo zamaphini okuqondisa baphakamisela emoyeni indwangu phambili baqonda ogwini. Batheleka endaweni enolwandle nxazombili, baqhubela umkhumbi kuye enhloko yomkhumbi exumekeka, yema engenakunyakaziswa kepha engasemuva laphulwa ngamandla amaza. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa, funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kepha induna yekhulu ithanda ukusindisa uPawulu, yawavimbela enhlosweni yawo, yayala ukuba laba abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini bafike emhlabathini. Nabasele bafike abaye ngamapulangwe, abaye ngezinye izinto zomkhumbi, kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile.